Alô, mamãe, alô, alô, mamãe minha. Alô, 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 mamãe, alô, alô, mamãe minha. Alô, 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 mamãe, alô, alô, me chamo Tena. Alô, 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 mamãe, alô, alô, me chamo Tena. Alô, 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 mamãe, alô, alô, mamãe minha. Alô, alô. Mama kapokea simu, mama kapokea. Mwe raisi wetu kasema, mama metuambia. Vijana, mama pongezi zatu wamezipokea. Kasema tujakosea kupa ugombea. Kidete atasimama nchi kuitetea. Na situfanye kazi bila kuzembea. Nikamwambia vijana tumekubali.
Tunampa mitano tena.
Mama lishe tumekubaliana.
Tunampa mitano tena.
Kulima tumekubali.
Tunampa mitano tena.
Boda boda tumekubaliana.
Tunampa mitano tena.
Alo alo, alo mama we, alo alo, mama Samia.
Alo alo, alo mama we, alo alo, mama Samia.
Alo alo. Waje wa mwoni
Raisi mama Samia.
Kipenzi cha wanani
Raisi mama Samia.
Kiyo waje wa mwoni
Raisi mama Samia.
Kipenzi cha wanani
Raisi mama Samia.
Jana waje wa mwoni
Raisi mama Samia.
Mama mzazima
Raisi mama Samia.
Natana tunafanya ye
tunaweka kwa. Tuna squad tunaweka kwa.
Natana tunafanya ye
tunaweka kwa.